Again, NSK, I repeat myself. I said it before, I said it yesterday, I will say it tomorrow, and it will prevail even if I can die to me today. You deserve it. I don't care who says what. And you're the game changer.
Manga chelqeni is top 5 yomaskandi abahamba phambili noma engathi baphumelele ngomculo kaMaskandi uyathinteka umgqumeni ukuthi kanjani usongayihlaziyela wena ukuthi uthinteka kanjani kodwa uyathinteka umgqumeni lenkuluma ngayo so sasiyavumelana manje ukuthi umgqumeni kwakuyinkosi ngempela kaMaskandi
into siqondisa ukuthi lela zulu elimosha umcimbi kaKelvin Momoe People's Park akulona izulu laseThekwini iqondise lento president yabo lelazulu mina ngiyalazulu laseLimpopo ngisebenza kakhulu eLimpopo yabo lelazulu lelo beliqonde kuKelvin Momo ejezele izono zakhe zokungahamba ama event abantu bemkhokhelila vele angafiki udume ngaleyo nto yabo
ngibonileke
leLimpopo vele athi Zulu thiwe iTornado
inkosi kaMaskandi hayi lelo mfowethu asilishonizi lelo inkosi kaMaskandi uMaskandi wakho u6 uyadlalwa endaweni eningi
hayi kumele sikhuluma kuMaskandi
uyabona manje uMaskandi wakhe manje yena
bala lokhu uphuma ejele nomuntu uzothi uMaskandi u6 hayi ngiyayifuna ibhinqa commission wa hey mina ibhinqa commission mina ngoba ngizophatha nje mina ngiqala ilo nje ibhinqa commission
so
ukuboniwa basho naphi la hoye maye
ukuvoza lungene kanjani
ngiyakutshena akudlalwa la
maso uqala lo ibhinqa commission oyishoyo usitshela ukuthi ugovozile ungena kanjani emsakazweni njengoba nidlala ugovozile
umngane kaThabo Bester lo kodwa is far different
uhulumeni is contradicting himself by applying that method ukuthi njengamanje I was sentenced then I'm done with my sentence but the finger the records are still hanging on my neck that's wrong uhulumeni kumele aqala shintshe umqondo ukuthi isikole mina ngisiqedele ejele ngathi mangixele isikole ejele ngenza idiploma ngaphakathi ejele but uhulumeni akakwazi ungiqasha azongiqasha kanjani ama private companies mangabe uhulumeni othi ungicorrectile isimilo yena qholo bakhe engidoubta
Amaphinqa siyazenzela eNingizimu Afrika kuphinda kuphi la kufinyelela khona ngempela ke iPodcast Network eke ngamakhakhaso moya ungizwe umlando kaMchunu Ntombi simdebela ngasemqomo ngabasemthanda sesikhona ngempela lapha ke kwiPodcast and Shield Network nakanjani ke njengoba sithi ke uhlelo lwethu la sihamba khona eke singamabhinqa nation amabhinqa nation ke akukungazi ukuthi ke is subculture from the Nguni nation but dominated by the Zulu nation ingakho ke silapha nganza kwethu okubalekile ukuthi ukuzazisa nokuzazi ukuthi ungubani akusho ucindezelwa umunye umuntu akukungisho ngomhlonipho omunye umuntu singama Africa sonkana isikhumbe simnyama nesimnyama sibalekile uhlonipheke kodwa umuntu owadivide ngenhloso uyu uhulumeni obandlululo nohulumeni ophethe ngoba uhulumeni ophethe wayekwazi ukuthi angasiunite sibe into eyodwa ngisho nabamhlophe lento eyibizwa nge Rainbow Nation kwakufanele ngabe ngempela yenzeka in the dawn of democracy, namanje ngabe yabafica abelungu kwamashu, ngabe yafica amandiya eke enkandla ungabe indaba zalutho kodwa eke asikho together ngenxa yokuthi we are divided. Namanje ke bafowethu sihleli lapha nje ke angihambe ngedwa, ngihamba nenkosi yomaskandi eke a game changer eke umthandeni SK owaziwa kakhulu ngegcoka melisha eke umfoka mashandu eke umfoka phosa kwenyathu eke igcoka malika mashandu eliqhamuka emdletsheni kwelengezo igama elithi ingezo laqhamuka ngaye umthandeni SK ngoba egeza amabhinca futhi amabhinca aziwa ngobunono wayesowafunela ibrand awafanele ukuthi hayi lezi ezengezo amabhinca ke athe gezeni kwawo ekusukela kumgqumeni eke eze kumthandeni namhlanje ke ingakho ngithi mina njengoba sihlangene lapha with a game changer eke inkosi yomaskandi eke a game changer ye Woolies Music Maskandi Music Woolies Maskandi Music okuyiyona ngempela esileje la uzokhumbula ke ukuthi kube khona i Metro FM Music Awards eke eMbomela Stadium labi hostwe khona by Mpumalanga Province which was extremely successful ube ngokuqala ngqa ukuthi adlale lapho eyibhinca ewumaskandi futhi eqhamuka kwelengabathi ngeni na ngoba ingoma ethi Paris iyona eyaba historical song ukushitsha yonke into njengoba silapha ke nomthandeni nomfwethu uNtuthuko eke umfoka Mtshali ngapha eke sinosiphelele umfoka Makhobe okuyibona abantu abarepresenta ukorganizewa nokuhlelwa kwemicimbi before and during ama Metro FM Music Awards and after parts wakhona eke sinabo ke njengamanje cela ukubanikeza ithuba lokubingelela nganza kwethu
cha umuntu akabingelele amacinqwana igama ngusiphelelwa kwamakhoba siqhamuka kwi-company kuthiwa isenza ama events kuyona so ingakho ke sila namhlanje
yebo inkampani igama lawo senza ama event
i-executive
concepts yeah company esingaphansi kwayo executive concepts yeah
isingizise siyabaleka
business noma thina executive concepts ngihamba no Taka Mkhabela kodwa ke shela kuwena futhi.
Yeah bye. Sibingelele ezizweni samabhinqa ne South Africa yonke. Sibingelele ngokukhethekile inkosi yomaskandi umthandeni isiqophamlando. Sibingelele ngokukhethekile siyabona. Sibingelele upresident wamabhinqa upresident wethu lo thina abantu bamnyama la KZN abanye bayalandela. Sibonge ithuba president.
Sibonga kakhulu. We are Pinqa Nation Podcast Network. Nkosi yomaskandi umthandeni SK. I repeat myself. I said it before. I said it yesterday. I will say it tomorrow. And it will prevail even if I can die to me today. Ngiyakutshena mina mfowethu. You deserve it. Ube inkosi yomaskandi. Mina nawe sincingana usuku nosuku. Siyayixabanela mangabe kufanele sixabane. Siphikisane nasiphikisana khona. Iqinisa licatshangwa liyakhulunywa. Amanga. Anamaqhinga amanga namaso amanga iscience amanga dinga amaqhinga kodwa iqiniso yalikhuluma liqondile ngqo ngisho ungavusa isidanga usubuza igama lalo sizothi uthini bese sikuzwa kahle bese sikutshena igama lalo uyinkosi maskandi I don't care who says what and you are the game changer you are the reason why we fought for what we are fighting now and won it
cha umuntu abonge ithuba ngokukhethekile ngibingelele insizwe zakithi Mr. Mtshali Australidom kube umfowethu uMakhoba ngiphinde ngibingelele kuwena president wamabhinca
usoneza kancane umbopho lapha ngomfowethu
yebo
asikavuka isithunywa
ngiphinde ngibingelele ngenkolo inhlonipho ababukeli balombukiso bhanyabhanya lo obingelelayo ke umthandeni SK umshove ngani kwaba nenkani indlaba ephiya kamambatha sebesula amadevani ngomfana nje osuka le emakhaya kohlushuwe kohlabisa emdletsheni isigodi ngishaya iginci ke ngicula umaskandi ila uNkulunkulu angifihla khona ngoba ukube vela ngicula kumaskandi ngikwazi ukubekezelela ama customer ngabe mhlambe ngisayitshele noma ngabe ngiyilunda kodwa ngaba ngifile kodwa ngabe ngisiqhwaga sisejele noma ngabe ngiyilunda uyabona so uNkulunkulu unohlelo lokwenza izinto ngendlela yakhe uyakwazi ukuthatha kuqhume indawana thize lapho uzokwazi khona ukufunda ukuphila kwabantu okufana nobahole kusasa ngemkhakhethile ngoba ukuhola kuhlukahlukene khona abantu abahola abantu ngokwamakhosi emakhaya khona abantu abahola abantu ngokuba zinduna emafamily uyabona nasemsebenzini so nginayo lento leyo ukuthi vela I'm the leadership ukuthi ngi leadership kuphi makwenziwani mhlambe nami ngiyobona sekwenzeka yebo ngomholo kwamanje ngokuthi nginabalandeli abaningi ne following eningi ama Red Nation ezase ulisi ngiyacula ezinye zezinto makuvuka imvelo kimi ibuye ngikhumbuze imvelo ukuthi hayi umculo wena buyeza idini angithi yabona kodwa masikhuluma eqinisweni ngithatha njengesifundo sokuthi khona izifundo ngise university ethile la uyokwazi ukuphilisana nabantu yebo ngikhuliswe ngenhlonipho nangenkolo ekhaya kodwa khona lento kimi yokuthi angihlangani nento engaqondile uyabona angipretendi angikwazi ukuphila manga angikwazi ukuyikhohlisa uke wachaza lapha upresident uMacingwane umchunu wathi amanga ayaplanwa kodwa iqiniso liyakhulunywa nje amanga ke mina ngiye ngwafanise nokhipha igwegwe phambi kweintombi uthi uyachaza uyabona Keep it quiet. Was ubambula yena ukuphaka la ukuphela. Qinisa ukhiphisisa manje kamanga njalo. Sokuthiwa lelo muntu lona ngoba lo muntu ejja. Umuntu be he was handsome when was he enter here. So manje ke into enjalo bafowethu. Ngiyindoda nje umfana nje oyiphilela kanjalo. Bayazike abalandeli baka Maskandi sengine isikhathi eside nginabo. Nginempilo engiyiphilile ngaze ngadlula kuyona. Ngakho nje lokukhula ngoba ngisho ngithi ngithatha ukuthi uNkulunkulu wayengifundisa ukungokuthi angiqalisela. Mina nginakho ukuthi kahle angihleli la. Ingakho moya uzona uma ngikhuluma. Mina ngiyi-artist lokuqala elithi liqhwakele linama hit. Linemlando engaka njengoba nichaza nje ukuthi ama Metro Award noma uMetro FM wangibhuka mina last year ngashiya event ka kubani lo uphephenelwe
nje Rigloss
yeah Rigloss
lo owadrowisha iminyama legcwelisiso owayidrowisha ngama crown labahlaza okuthiwa iTwitter yini ini tattoo white drawish iminyama yakhe
president ngashiya leyo event leyo yakhumbula isethekwini lapha emabhida ngenxa ku understand ukuthi ngibizelweni ohambeli lwami angibhekanga ukuthi khona umculo waphesheya la mina kufanele ngitholakala lapho ngoba kuthola nomculo waphesheya uspecial yabo ngabuka special kwami mina ngokuthi ngiyomela lapha uMaskandi ngivula indlela ngahamba ngafike ngaperforma bajabula kakhulu engicabanga ukuthi lokho kuze kwakhipha ama result ukuthi bewucabangela uMaskandi ukuthi bevule leso sibaya seyimbuzi lapha abazoba khona ke kuthiwa bavotelwa uyabo so ke kusuka khona lapho uyabo ngizophinde kucacise futhi ukuthi ama Metro Award a deserve ukushayelwa ihlombe
kakhulu
uyabona deserve ushalwe ihlombe ngoba akwazile ukubhawa uyabona ukubhawa lokho abakwenzile ukuthi bethathe mina last year ngiyoperforma khona ngiwumaskandi okokuqala ngiyakhumbula lapha ngangidibana noLover besho becela ukushutha nami
omaporesi
ngisaye zithi impizi uyazi kodwa ukuthi oba lapha shutha la mina ngibona abantu yabo akubuthi
inbabi ke futhi bazobaxobezana nasemlonyeni lapha bethi bayadula ngokuhlela
nacobezela ubuzo one way lapha so ke manje ke ingashutha lezo thombe nabo abanye ngaze ngizwa noma sengifika endlini kuthiwa lona kuza nohonga lo ubani uyabona kube yikho lokho
mana so ke manje honga ubani lo kuthi uhonga
ngamagama angathi nangamaskandi namagama khona ama kade ke studio nje lapha ngithinta le insizwa le esasenza nayo i session le yegush ne Paris ngifica lapha kutukuthwa kunomnyovu usengaphakathi ya record makuphuma umnyovu duze sekusela umavanisha ngaphakathi. Kodwa nje lawo wavuka la kunamagama khona nje uMasikandi. Wavuka la wafika ukuphuma pensela manje yabona. Dangaleke kuno TK bakhona yabona. So yistyle nje uyabona kuye kube kanjalo ngoba kwisi we industry. Wonke umuntu ulandela into ayifice yenziwa. Njengoba khona umgqumeni khona ndidane khona omfazi omnyama nezingane zakhe. Ngiphinde futhi ngicacise la indabeni yeWulisi. Lokho ukuthi mina ngize ngiqhamukene nokuthi kukhona iWulisi. Empelela ngiqamba ngami na leyo nto uyaqanjwe lelo gama liqanjwe ngabalandeli. Enyinsizwe yangaphe enkandla kuthiwa uFraud yasenkandla ngangithunyelelwa ke nami ke lapha kuthiwa na ngumuntu etheza seWulisi esho ke lo liphungu nje lisencanyana. Lithi heza seWulisi bese kudlala ingoma yami angithi uyabona. Sikade umzila la njalo njalo uyabo. Ngagcina manje ke sengiyithanda lento eshiwe lo muntu ukuthi ezaseyulisa futhi ngayithandiswa nangokuthi base beqayile vele uMasikandi abanye kungikhipha inyumbazana bethi mina le style isicula kuwona uMasikandi lo kodwa lesikhathi leso sikhuluma ngoMasikandi lapha owakuba nokhansela no JBC uyabo uMasikandi lo khansela no JBC ikadi nezethenjo uyabo kwakungoMasikandi leyo nto uyabona kwakuMasikandi impendulo isho njalo. So ngenxa ukuthi bengidedela isibhaxu ngalesa sikhathi uyabona umuntu wayesephetheka asidedela isibhaxu ngangisadedela isibhaxu ngaleso sikhathi njengamanje isibhaxu noma senzekile se akisithathe ngesibhaxu because uMasikandi into yami nje uyabona uMasikandi into yami kumina ukuthi ngiyafrya ngibhekisa phansi nongibhekisa phezulu uyabona mase ku brown ngapha kubonga ngithi uyabona. So angikwazi ukuthi ngiyakhompitha nabantu bami uMasikandi uyabo. So ke
njengoba inkosi
so ke nakho futhi kuba inkosi uMasikandi lokho akusho ubhuti kunomlandwanyana kimi kwaba khona umgqumeni iphova likadikadika okuwumculi kaMasikandi owakuhlonzayo ngokusebenza kwakhe ukuthi cha ube yinkosi uMasikandi kodwa ephila kwangamukelekile lokho bakukhona indidane kwakuthiwa indidane ineyindondo eyiningi ineyindondo indidane iphindithi iyukhukhula ngoqo siyithanda nathi indidana angithi yabona siyithanda siyibekezelele nje ukuthi khona uyabo kodwa kwathi mase behambile bonke obhuti abadala kwesala kwama ilegacy kaMgqumeni ilegacy kaMgqumeni kuyangifikela ukuthi
ayimanga ngayindondo imenge iqinisi
yebo kuthema sekumile ilegacy kaMgqumeni kwaqhamuka manga kutshela iqinisi top 5 yomasikandi abahamba phambili noma engathi baphumelele ngomculo kaMasikandi uyathinteka uMgqumeni ukuthi kanjani usungayihlaziyela wena ukuthi uthinteka kanjani kodwa uyathinteka uMgqumeni le nkulumo ngayo. So sasiyavumelana manje ukuthi uMgqumeni kwakuyinkosi ngempela kaMasikandi. Ngaphinde kwafika kwaba khona ubhuti uMjikitshela wayekade eyisenzizweni eyigidayo eyisebenza nobani noMgqumeni kwawuyena uMjikitshela oba yinkanyezi even nangowempumelelo nje nangokukhanya kwezinto zakhe kwacaca vele ukuthi shuthi lento ebekumgqumeni wele kumjikijela kodwa futhi akwangamukeleka abizwa ngohoshozile yonke le nto leyo uyabona hoshozile ukuthi uyahoshoza umjikijela mase ngasekho umjikijela kwaqhamuka onto encane
wahoshoza
na waseba yinkosi ko lo mjikijela manje kwaqhamuka onto encane abahoshoza kwase kuthiwa ba right onto encane babahoshoza uyabo. So impilo nje khona leyo nami ke emveni kwalokho umjikijela kuyaziwa umjikijela ebengasebenzi nanombani kodwa umjikijela wathatha isinqumo sokusebenza nami ngivukane ngifika 2016 or 15 eqenjini ondabuzekwayo sinobhuti uAlemgube iqemba ukuthi ondabuzekwayo sayaphesheya kuAmsterdam sahamba koDubai njalo njalo sahamba amazwe ukusebenza kwaMjikijela nami wengakufihla uMjikijela ukuthi umfana amkhonzile nomfana ukuthi ngoba ke wengayikhohle ibrand yakhe ngoba yashethe yabona umfana yimi lo uwelo yabo yimi lo
ey umina umina olapha
yimi lo uwelo yabo. So kwakuningi ke engifundayo kuhamba kwesikhathi uMjikijela naye wakhothama uthema khothama uMjikijela kwaba nomsindo endimeni kaMasikandi umsindo wacishwa wafana nomsindo wabakhona uhambe uMgqumeni uMjikijela engafuniki empofana obhuti ungizomchunu kanye nokhathide umfoka ngobe ibona babephethe uhlelo lapha nababe lindiwe bekade bepesheya ukuthi babebuya izobe sifihla inkosi yomasikandi uMgqumeni uMjikijela ngiyakhumbula lapho uthi wangena ngentuba yethende yet and wa performing ngoma thi ngibona nginje nje nje ngaphekwa yipofa njengoba ngibona nginje same thing ephinde yenzeka kumina ngo 2017 kuhamba umjikitshela kwamaphumulo kwasala kwakhandwa inkulumo kade mina mina ngazo mama ngazo ubaba kamjikitshela umama kamjikitshelwa abafu abo bakamjikitshelwa ngaya ngalala ngisho mina kwamjikitshela umjikitshelwa nje uhamba mhlambe inyangeni ezazimbili ezedlule ngangathi ngikhona kwangubani sikhuluma ukuthi igame soyimisa kanjani ekhala ngokuthi ke asigadlane manje ngoba ibiyixoxo lento yokugadlana uyabo sengayixoxa manje ngoba nami vele sengidivile manje ivele manje ngoba sengihlele esihlalweni sefana ngigibe ezinye imfihlo ezalapha phansi lapha makusakhandi masikhandi kabe singafi nalezo mfihlo uyabona ziyakhanda ezinye izinto ayagadlana
namungathi wena ubala ngoba waxoxa nami ngayiqhatha ngenhloso
uyabonake so sasixoxileke nomjiki lokho kanti ufake ingoma e-studio ngizeyetshela igang ithi mina hey ngeke ngimgadle ngoba mhlawumbe yangibhayizisa ngizothi ngithi mina ngiyancweka bavela kuqhama engancweki ethi kodwa mfana wami ngokhulisile uzokwazi ukwenze nje uzokwazi ukwenze nje ngikumbula ngikuzala mfana yabo ngathi ngeke ngigadle kanti kuzovele kuqondane bayazi abantu ngaleso sikhathi ukuthi ngangigadla abantu mangithi sa bese ngithi ngithela ngemvula ngithela sa owayihlela ukuthi sa nga ebongeni zami lapho ngaba nento ethi umkhovu ungithele ngemvula eBrown uyabo ngisho wona lo saba vele bajika lo le umntalabo wami ngaleso sikhathi bathi bengisho umjikitshelo ezegula besho umngane wami ubhuti wami uyabo so nami kwenzeke isibombe sifana yonke kwamaphumulo ngangena ngevosho ngangena base bengene bonke yabona imvela yamaqamba manje hayi kutshala ubhontshisi kumele insimbi uyabona
ngathi impela ifana teni ingcusa uyazi ukuthi ingcusa iwaqhamba manga mana buka awukwazi ukudla uphelepele udla uphelepele uyavalelisa masuphuma uyavalelisa ngeke 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 uzimpino uyavalelisa uyabona ungcono uma udla impino ungaqalazi ngemvoma ngabo ususula imvelo nje weqamba manga
yena
yabona inquza ineqiniso ukubhupha ngoba bokungena ngomlomo izokusho masephuma
manje usho kanjani awu bracket down and shows inquza yenza njani
ayi waqamba manga
ithi
kuhlaziye
cha uqinqinisile uma udla uphelepele uzowuzwa mase uphuma
isiphuthu
kanti inquzini
uthi uyasho
masephuma umdidi
nje
Kakubalekile.
Itusozi yasho masovalelisa uthi sengihamba endoda. So let ever look so. Babe phothuka ingalo nje.
So kumnandi mawuqeda ngawo iphaphalazo wena kodwa mawusu wedwa endlini encane. Usuphuma lo uzosho ile. Iya indicator ngeke yomohla.
Kwenze kanjalo kwamaphumulo angazi uma kuyena ubhuti ungizwe. Noma kwakuhlelo lomndeni omasikhande bangena ke baba yishaqa baze baphatha ngisho ibhokisi lakhe umfowethu ngenxa ukuthi mina kwasine inkulumo eyiningi ngaseyikhandiwe
cha babengungiye inkosi yomasikhande
njalo
babengungiye mina okwami mina musuku ukungijampisa sengathi awazi ukuthi mina ngikhulume nami mhlawumbe iviki lonke into yakho icishe ifane nendidane
bengingazi noma ucomfortable ukuthi ngiveze
lo kuveze lokho mfethu ngoba mfethu usuze wahulula isikhwebu esicashileyo noma sophinde sibaze ngelinye langa
wangithinta umacingwane amagama angitshela wona ngiyakhumbula ukuthi ewe lokho waphindaphinda wayethi mfowethu ubusebenza nawo lensizwe lensizwe ibisebenza nebhova njengoba selishonile nje ilanga kuyona baninga mathubo ukuthi ngempela iqonde wena lento ngoba wacula nomjikijelwa uyingane wena ufika bekhona umasikanda webekhona ngaleso sikhathi nani nani ufika wasebenza naye futhi iminyaka waphila naye futhi ngokungale mina bengifana nomfowabo nje kamjikijelwa omncane wayeseshe ethi ke inkulumo amaongo ongakhulunywa ngabantu ungabanaki mntaka baba kusho umacingwane wazi wangivezela ngisho imfihlo ukuthi umacingwane nebhova lidunguzela lisesibhedlela wakhuluma noSixhobo Mpungose uSixhobo Mpungose wayeyumphathi kamjikijelo ukuthi ibhova ungathi akusekuhle kahle kwinkosi yomasikhandi lapha kumgqumeni kungabe iphuthe elikhulu ukuthi umjikijelo ngobe ephume kanje ngosihlupheke sonke egcine engahlanganisanga amehlo naleya ndoda umchunu singasho sithi ubizelwe kule nto into ethinta amabhinqa nje noma ithinta iyakabe isintu sethu noma yini ubizelwe leyo nto leyo ngoba ade ngisho ukuthi imvela yaqamba manje lokho ayikho namhlanje akuyona into yanamhlanje into endala yonke ihavok esikuyaba khona kumasikandi inongizwe phakathi kwenzakala ukuthi ungizwe nangaleso sikhathi namanje kusenjalo akushintshile futhi ngengisho mina ngithi mina abantu khona encane bashayayo uyabona uma ufuna ukubona ukuthi umuntu ubaluleke kangakanani noma ungangibuka ungithathe kancane uma usangibuka ngoba nakho ngiphila ngiseyisihlahla esimile esingawile phansi uyahluleka ukubabaza ubukhulu bami ngoba ngiwile phansi ubona isiqu nje kuphela kodwa wokuvala amehlo uma ufuna ukubona umuntu ukuthi ubaluleke kangakanani uvala amehlo ucimeze bese uyambulala ngamehlo enqondo ukuthi namhlanje kuthiwa akasekho umthandini ulimale engozini yemoto ebese uba kusemizweni ukuthi ungafila kanjani ilapho ekwazi ukubona khona umuntu ukuthi mkhulu kangakanani ngoba abantu bavuka sebefile nje ukuthi bakhulu kangakanani ingoba abanothiswa ngabephila uvala amehlo ucabanga kuthiwa akasekho ubaba ungizwe emchunu makuthiwa nje ichuna lisekho khona abangaze beyitshele futhi ukuthi ma ngibuka ngendlela esiphile iqiniso nemvelo ngakhona khona abantu abangazeyitshela ukuthi sina ukopha manga asifile siyifizile sikhona uyabo
qinisile mina ma ngathiwa ngisekho manje khona abantu abangaqala beshiyeke kuqala before bekhale ngendlela bafethu ngoba mina ma ngiqhamuka abantu bavele befe ihlaya kodwa ngiyena uzomahlaya
into nje into enjalo so ubukhulu bayo lensizo angisho ngoba ngibiza inkosi omasikandi anginendaba nobukhosi omasikandi mina mina nginendaba nokuba yimi uyabona uma ngathiwa ke ngiphoca ukuba yimi uyabona ngisikwamasende kuthiwa ngihamba ngisijumbu ngizihumpu nje iphelile ngenjabulo yami lapho ilapho-ke singaxabana khona nomuntu lapho-ke nanani kodwa ubukhosi omasikandi ngisho noma yini ngayibiza ngenkosi yomasikandi kodwa mase sifile ngesilingano mhlawumbe ngoba siyaphila singalingana noma singaqophisana kodwa uma singasekho emhlabeni angeke silingane esizukulwaneni naseyinganeni eyisazophila nakubantu abasazophila kuleli zwe angeke silingane ngamandla kodwa ngoba siphila usakwazi ukuba namaplani nokuvuka eceni uvukekise umthethi sabantu yenza ukuthi ubonini uyabo ngoba usayibambele iy'nto zakho thina sisebenzi kanzima uyabo uma kufika ukuthi ngilala ngiyalala nje uyabo uma kufika ukuthi ngivuke ngiyavuka akuweka amaplani akhona la ngoba akuphile impilo yamanga la uyabo so-ke le nsizwa umchunu kade yamqonda le nto yamabhinqo nalethi into ukubhinca nani njengoba echaza futhi indaba yengezo ayishoyo kuyaziwa ukuthi mina ngigcwele emabhodini yonke imigwaqo le naseyitolo mauthe amajongo nje uma yothenga iy'mpahla afice iy'thombe zami ngangakuzama ukuthi-ke ngifake nabanye omasikandi kuyo le nto abelungu bavele bathatha bakhanda bona ukungceka kwethu ngapha bafuna ukwenza into ezokwenza ukuthi kudayise iy'mpahla zavele zangadayisa lezi kwadayisa lezi zami yabo kwaselokho kukhanda inzondo more uyabo kade bengenasidingo ngagcina ngathatha isinqumo ngathi hayi belungu ngikhiphe ngula mabhodi lawa angizukuyisayina futhi i-contract awuthi ngivele kume mina ngoba manje le nto le ngiyithola ukuthi ukuduva kwalezi mpahla lezi e-advertiswa yilo nokuhamba kwalezi mpahla sungathi manje mina mhlawumbe kwenza yimi ngishaya isikolikoli ey'tolo emathilini yabo kanti mina kazi lutho uyabo yonke into itima idlule uyabo abelungu ngabamisa kanjalo ngangazi vele ukuthi mina bazalwa belungu hayi hayi bangijaha emnyango bathi hayi yayisayina kuzohamba lenja bamxosha-ke lo bamxoshayo bamkhipha yonke indawo angimxoshisanga yimi engathatha isinqumo sokuthi ngoba nje ngiyasilinganisa awuthi ngihoxe mina ngithi yabo kwaba kanjalo-ke ngaleso sikhathi izinto esezumlando nje esezedlule futhi bayazi abantu ukuthi ngoba ngikhuluma nje mina angiyena umuntu abantu bayikhuluma banje amalimo ngoba ayikho into engiyisabayo nje phansi komthunzini la uyabo ayikho into okuthiwa nje nenkinga yayo uma ngilungisa isimo sokuthi ngithi umthandeni uyakholwa kusuke ngingasho ukuthi ma ukukholwa kwami kusho ukuthi sengilahlekelwe isibindi sami nobukhosi bami namandla ami enginawo nokuqhwakela umasikandi emakhanda bonke uyabona ngibaphathe kusuke ngingasho lokho ukuthi sekushintshile ukukholwa ukuthi ngikhulile sengiya-understanda into engathi igama engathi uma ngilikhuluma lilimazisa abantu ngingalimali mina ngoba mina bangisaba yabo khokho khokhobele iy'ngane nje kodwa mina iy'moto zami zibhaliwe ngobhova zinama-number plate ngisho mina endlini egoli angilala khona la ngihlala khona angivale emnyango mina yabo ngisho igate angilifakile yabo kodwa kuzokuthiwa khona abantu abafile kuthiwa bathi unyuwe uphuthu ngegama lami yabo kodwa ngikhona njalo futhi mina ngiyaphila yabo so leta iyenze isense yayibona into enjalo into enjengaleyo ngoba ngikhona mina umuntu ofanele uma kuthiwa khona umuntu othi uyathumana uphuthu fanele athume mina phela kanti ngikhona yeke iy'ngane yabo yeka abantu laba ngoba labantu laba abantu abayizifunela amatoho abanye thothi bazenzela ama-content emafonini ngokusisapotha mhlawumbe uyangisapotha ingane ngokuhlakanipha kwayo sekuningi kakhulu isihamba mhlawumbe yabona iyakhuluma nayo la isayisapotha iqhawelayo eliyimi njengoba nala emafonini uma uthi iyabheka baningi abantu uthola ukuthi bathuka inkosi yamaNazaretha bathuka isilo bathuka wonke umuntu ongahle umcabange oyiqhawe khona akekho umuntu ongathukwa lapha uyabo kodwa akekho umuntu ozokuthiwa usekhokhobelwe wajunywa uyabo wajunywa wabulawa angithi yabo so-ke mina njengesingami nje wonke umuntu ngimnika imvume unemvume yokukhuluma noma yini oyithandayo ngomthandeni ngisho ungaphikisa le nto engisho manje uthi yayikho le nto ebesiyisho isikhova sidakiwe ya right kulungile into kodwa ngithi mase sifile sonke angeke silingane
no kunjani ongane kwethu mfowethu mina uma ngibuka uyangithinta kakhulu into enayithintayo uyabona uyazi ukuthi uma ngitshela ukuthi umtshengiseni wajike enquthu ngimncenga ngangikhuluma nobaba uzwela imkhize nomama wezwethusi ukuthi esifukamele umnqobo webhova ayingoba ushobeni wayezohluleka kwiy'ngane zomama music kodwa ngoba igama likamqumeni lalifuna ukuthi ngingenele lo hulumeni nale mbongolo kuthiwa uCharles Khozwayo eyathi kuhlehlisa umngcwabo webhova ngenxa yokuthi abasazi bokhozi bawubhebhenyeka phesheya umngcwabo webhova wahlehliswa yimi ngoba nomndeni wangivumela ngakhuluma namaseleku ngaphinde ngazokhuluma nomndeni owakwaKhuzwayo okuyena nomphathi wakhe kanye noNcobo bavuma cha mpela aya uhlehla umngcwabo wazoba ngey-27 ngoba sahamba wahamba ngomhla ka-19 thina sihamba ngey-22 2009 emveni kwalokho sabuya thina umhlakabani konjeamalele konje ibhofa
mfowethu unqamulela njengane yakwethu ngoba umlando uyawazi ngisho negama lakho umlando okusho ukuthi vele makhulunywa ngomlando nje vele uzowuchaza kodwa ngizothi mina mfowethu edweni esukuyithinta iqhaza lakho olubambile kuthina singamabhinca ngoba namhlanje kuthiwa sithi sonke uyinkosi yamabhinca ubalulekile umchazo umlando kwesinye isikhathi uqhamuke ngomunye umlomo ingakho mina abantu bedideka ukuthi yini le ndoda ingayichazi yona njalo uyabo mina ngiyichaze mina ngihambe ngiyichaza ngoba ukuyichaza wena kuyashibhisa ngisho ukuthi uyiqinise yabo ungathi manje iyayivuma yabo bashe ithina mfowethu kufanele sikuchaze nabanye abafowethu nozakwethu nobani ukuthi ichaza olubambele lingakanani mina kade nje ungifonela ukuthi angiye emngcwabeni wokufihla kwenkosi yomasikandi umjikijelo wazi wangitshela ukuthi umjikijelo wathola ithuba lokuchawula umgqumeni okwakungeke kwenzeke ungizwe umchunu wafonela ubaba uSixhobo Mpungose wathi akavele nomjikijelo nangempela weza naye bahamba bayesibhedlela ibhova lathola ithuba lokuhlambuluka baxhawulana lathi uyishayileke mfana lengoma ethi omagodi bonke bafikelwe umjikijelo engayikhohlwa lanto ma yenza i-interview bengaphumi umjikijelo engayishonga leyo nto bazokhumbula abebekhona ngaleso sikhathi
omenzela phopha isigubhukana nje ukuthi ungibona nginjenjenjenje wawuzolungiswa leyo damage control
ngoba usexhawulele nebhova ngihlale ngiyisho-ke le nto esixiye isandla abantu mhlawumbe babebona ngathi angiyena umuntu omningi kakhulu mina exhawuleni singaxawula kuyaxhawula isandla makhona ugcobo lomuntu lusesandleni ngesandla ungaphakama ngesandla futhi ungashona phansi ukuthi uxhawule bani nje yabo ukuthi uxhawule bani nje kuyakhawunta nje ingakho bekuze kuqhamuke into ethi abantu besola ukuthi bethi inkosi ibaxhawula kanjani abantu ngoba inkosi ngomthetho inkosi ibaxhawula abantu basuke bechaza imfihlo bona bangayazi sina siyayazi ngoba sijulile sijulela impilo ngezindlela sijulile ngayo kuleso simo sokuthi umjijelo axhawulane nomgqumeni ilokho esikhwela ukuthi kwenze ukuthi umjijelo asale abe nohlonze kanjeya ebandleni lonke kukhona ngisho i-striker lapho o-Jaiva zemningi isitopha le-striker leso nje yabo kwa-striker o-Jaiva zemningi kodwa umjijelo waba nayo lento waba nayo that thing bangijabo waxhawulana nebhofa iyona nto yangisusa phansi ke leyayisho umchuno ngathatha isinqumo sokuthi ngiyeza emngcwabeni kamfowethu ngoba angizwani lento mina nokukhuluma kufana noma kuthiwa kuphawula abantu mina ngiphawuli nabantu angiphawuli abantu babesakhuluma bethi iphi i-album kuzophendula mina ziphi ngoba online kuzophendulwa yimi angithi bahlakaniphile bayakhuluma ngiyabalinda bekhuluma beqede mase kungasekho okhulumayo ke bese-ke ngisho ngithi mina ngithi angithi yabo ngathatha isinqumo sokuthi ngehle ngenxa yamagama lensizo ngashona kwajikijiki khona abaholi abangifonela omunye wabo nje ubaba unathi mthetho owayethi ufuna ukuhamba nami sibe sipatolo nabanye omasikandi siye lapha kwamjikijelwa yabona ngamtshela nje ukuthi hayi ngenxa yokuthi inokukhuluma okuningi
kakhulu rest in peace
bangibona uma kuzofika angilazi lo siko mina kodwa sengathi
uyalale ngokuthula
usaba senkosini kodwa sengathi uma wakho ungalala ngokuthula ubaba rest in peace lo ayas manje so ke mfowethu ke ngilapha mfowethu kutheni ke ukufika kwami kwaba inkanyezi namanje ngoba i-social network social media ayikhohlo yabo social media ayikhohlo ungahamba ugoogle usho lokho ubone ukuthi ukufika kwami lapha ngafika lapha mina sebengile noma sikandi bonke baba i-group oba ngobhuti abadala nabangobaba nabancane ngokuba i-group kodwa ungena kwami ngabizwa mina umfowabo kamjikijelwa umnikezo wathi hey intatheli lento ebhalwe izintatheli zidlala ngomfowethu asiyazi thina lapha ekhaya usefikile ugcokama phakathi kwethu umthandeni umfowethu lo woza mfowethu uzokhuluma nabantu umfowenu lo akasekho ngagibela stage ngaba ngedwa qhwaba ngafica yena umchulo uyavela ngisho emavidweni lapha la ngoba naye wayisa ngidla ngijaqeza ngaleso sikhathi
cha wawuhamba nge-VW emhlophe ugadwa belungu ngoba wena mawusathe isinqumo wakuhloniphe ngushoyo kodwa mawusathe isinqumo wena awusasho uba yisurprise usurprise ngisho umuntu okuyena belihlela naye leyo nto leyo nami wangisurprise and then usomoya lo mfuthu lapha nejacket ephepule ekufaka stage konke ke lokho mfowethu kwakhona ukuthi njengoba sikhuluma ngama Metro News FM awards ngoba sekufuna singene kuwona ukuthi nje umngcwabo kamjikijelwa ngangisesemsakazweni uphume emoyeni usakazwe live imini ngakulwela lokho bukhoma emsakazweni ngaze wakhuluma neradio la i-TV le ethathwe iNewsroom Africa ishanele khona le ibit yakhona yakwina uyona kwakuyile le previous
ikathela bangamanje iyayichazela
umlando
iyayichazela
kwangena abanye abantu khangeke umlando uzoduka kodwa kabafethu ngicela ukuthi kuvaleni kwethu bafethu
asivale lapha ke bese ngivala ingoma engagibela stage ngayicula yayithi ngaphenduka inyamazane into ehlala emahlathini icabaye nezinje ibingakazi ithi nxa kuzona umjikijelo egibela stage le kwagxubanyawo wathi ngibona nginjenje mngani wami ngaphe wayiphova njengoba ngibona nginje ukwenza nakwabanye lokwenzeka imfowethu kufanele ngibonge kwamlandela lokho impilo yakhe yonke umjikijelo nami lamazwi engakhuluma emngcwabeni wenkosi yomasikandi umjikijelo ukuthi ngaphenduka inyamazane into ehlala emahlathini ngixabele nezinja nje ngibe ngangaze ngithi nxa kuzo nanamhlanje kusenzeka kodwa zingilumi zingikhonkotha nje kuphela thiwa idumane uphuthi kodwa ngidlula nje ngidlula khona la ngihlala khona la angihlali phesheya yabo kuthiwa kuthiwa uphuthi yabo into nje engekho engizama ukuyisho bafethu ukuthi namanje-ke ngixabane nezinja ngingakaze ngithi nxa kuzo umehluko wami nenyamazane inyamazane ivuka ibaleke kanti mina ngivuka ngime njengebhubisi ngibisa umhlwenga kubaleke zona izitha So nje ilokho bengithi angicaciseke ukuthi ke ngoba sengize ngala angiyena umuntu ohamba ehlala ama podcast yabona kodwa kufanele ngikudlulise lo piece omncane ukuze umuntu angaqhamaza ukuthi sekuqhamuse uyihulisi qhamukaphi yabo kwahulisi leyo ngifunzwe yibo maskandi bangifunza ngingathandi bathi akuyena umaskandi lento ayiculayo iParis akubona umaskandi lento
and wawuthatha leyo hulisi leyo iyaze yasifaka kuMetro FM
yasifaka
yonke ndawo
yasifaka kuMetro FM kumanje makutshe ngiqiniso kumanje umaskandi wonke noma ifuture kamaskandi isiyihulisi bayazi abafowethu abanye la nginey'ngxoxo namakhampani wonke amakhampani lamakhulu ngoba ngiyi-artist okunye okushodayo abantu kumele bekwazi ngiyi-artist eli-independent izimpisi ilapho emakhaya ukuba independent uyimela nje ungabi namphathi uyabona ngibena ngesikhathi osithandayo emsebenzini uphuma isikhathi ushayise ngesikhathi osithandayo so ngiyimele ngi-independent into zami zonke ngiyiphathele lokho akwamukelekile la kule industry yomusic ingakho nginama-sabotage amaningi angivelele ukudelete ingoma zami online zinamamiliyoni lokho kuphazamisa ukuthi ngisho i-album ingayikhiphi December because bese kufanele ngiqale ngibuyele kwi-drawing board ngibuke manje ukuthi ikuba kumele ngikwenze ngoba sesothi ngikhiphe i-album ingoma zibe no-20 million zonke then beziyadelethwa angiyazi sabotage iqhamuka kuphi ngibile neyingxoxo-ke namakhampani sengiqala ukusarenda kule nto yamakhampani ngoba singakuwini okunye abafana bakithi ngomsizo nangokuhlakanipha kwethu kodwa kunezinto ongekwazi ukuyikhontrola umusic noma umusic industry uphethwe yiwo lamakhampani lamakhulu asayina bonke abaculi uyabona so uma ineyingxoxo nami kodwa ngendlela enenhlonipho kuzofanele ngibhawe nami manje ngivume ukuthi hhayi abawuthathe lowo 30% noma lowo 10% ngoba ngeke kube u-50% u-50% usho ukuthi ishumini lami bathatha isihlanu ngoba phela ngiyazi yabo bathatha isihlanu manje shouthi nginesihlanu mina nibanesihlanu yabo
futhi uzumalo wakufundisa kahle lo
futhi
okanti ufuna 60%
futhi shouthi 60 kanti 30% eshumini lami bano-30 cent angithi yabona ku-100 rand bano-30 rand ngiyazi ukuthi lokho kusho lokho yabo so-ke njengamanje-ke sengayisayina leyo contract ukwenzela ukuthi umsebenzi wami uhlonipheke abafowethu zingabikho iy'khale ey'ningi online ma ngikhipha mina iyajema i-system bakukhiphe mina ma nga-release album ma ngizo-release album ujema i-system so ukujema kwi-system sekudinga manje ngampela kube khona ama-big fish akhona le zinto za-online angijabo kwazi ukuthi-ke nginesivumelwano nenkampani ethile umculo wami uvikelekile ngendlela bese nabantu futhi bengabi nazinto ezizobaphatha kabi ngiyaxolisa kakhulu nje kubantu abathi bedlala iy'ngoma zami online kusemnandi sithi siyasebenza lapho uyakhumbula 24/7 kwavela kwathi nya ingoma izatholakala online iyangihlukumeza kakhulu loo nto kwasho ukuthi ngoba ngiqinile ngiyindoda ngabekezela awukwazi ukukhala ubaba kumele uma kubuya kubantu uqinise udle imhlathi nje uthi ayikuzolunga angijabo kodwa hhayi ukuthi kwakhona kwakulunga lapho leyanto iyayingibulala uyabona so-ke ngifuna ukucacisa lokho nje kube clean ukuthi-ke umsebenzi lokho kube yingxenye yokuthi umsebenzi ungaphumi oyi-album zigcine nje zikhona lezangoma ababanazo ngaze ngayithola futhi into okumele ngiyenze namanje futhi la kuma-award ufuna ukuza endaweni yama-award ngoba la sifanele sikhumbule lapha emchunu ukuthi njengoba u-president wamabhinca nje kufanele uyichaze into oyaziyo wena osufundisekile ngayo uyabona hhayi ngoba uhlakaniphile ngoba usunolwazi ngoba ukuhlakanipha nemfundo akufani
ulwazi sometimes ke kodlula ukuhlakanipha
kuyadlula ukuhlakanipha kuwukuhlakanipha-ke ukuthatha ulwazi osunalo utshela abafowethu abangazi kule nto yama-awards kuya-aplaywa ngaphandle kwalama-award lawa ozothiwa sekuvumbu sekune-award nje uyabona fumbu sekune-award uyabona kwangapla kuthiwa uzufakiwe nami ngiye ngiwabona kuthiwa sekufakwe igama lami kuthiwa ngiyavota yabo kodwa i-award nje eqondile kuya-aplaywa kuba namafomu athile agcwalisa njengekhampani njengami nje ngi-MMP noku-aplaye kumasama uma u-aplaye u-aplaya-ke emkhakheni ehlukahlukene eminingi thina-ke lapha kwi-MMP omthandeni music production asa apply kumaskandi ngoba sithatha ngokuthi umaskandi uyipast yethu manje ilazalwa khona sesinjengamanje sesiqoqa zonke izizwe manje ukuthi ngaloshuni wasehulisi ngalomaskandi osestayelini ayibuya zonke izizwe izothanda umaskandi so ingakho mina mangaply ngithola ngithatha record of the year ngithatha music video of the year ngithatha ngingena kuma category lapha engifike ngihlangana khona no maphorisa no kabza no Tyler yabo nama artists ase Africa so ubreak ama ama record lapho ngishaya abaculi be afro beat nabo hip hop leyo nto leyo ikhuphula ivelu kamaskandi lona inga apply kona ngoba umaskandi uzosiqhatha sodwa manga apply kona wesiphathe umaskandi banama enga issues abanye omunye odayisa ngisho imbuzo dayisa inkomo ethi ngoba kule category nginomthandeni ngifuna mina ukuvela uma ngingathwala ngiwinile ngingadeserve ngizoba kwi-exposure uyayibona njalo ngalo sikhathi mina anginayo leyo ncindeza ngithi ngoba mina ngijani ngine heat
ngaziqhwakhe mase sisidala
ngazi ukuthi ngizovotelwa
nje
yes
ngazi ukuthi uma masike saba yimbi induna yensizwe mayishaba bafana mancane yalala phansi wonke umuntu uthi angaba induna yensizwe
kunjalo yamajina nje ukuthi mina kuthiwa ngikategori kamaskandi uzothiwa sengishaya umapensela yabo ngishaya umapensela umapensela iyanyuka iprofile yakhe eyamenza njani ishona phansi so angi-apply nje umaskandi wami vele yabo kade ngazenzela umathanda kumaskandi mina namanje ngisawenza ngisho ukuthanda njengodokotela uma ngithi ngiyasijova lezi ngqe ngiyasijova ayikho into ozoyenza so ke ngilana ekuthenini ke angi-aplayanga maqondana nomaskandi ingakho kuma-metro ingakho ubuthola ngingaveli kwi-category nomaskandi akumina ngedwa futhi ongaplayanga wonke umculo kamaskandi endingamboni kuma-metro aka-aplayanga ngicathi ngicacisa kahle lena yingakho abanye abantu beze beyibuza ukuthi uqhoma kanjani uphuze ekhemisi la ubuze ekhemisi vela kwani kwagalo unamakhampani uphuze ekhemisi yonke into yakhe uphethwe yabona so u-aplayile uphuze ekhemisi uphuze ekhemisi uma umbona nje eqhathiwe eqhathwe nomaskandi abanye ungathi wena ungene ngo-wrong ugovozele ungene kanjani ube qualifya ngoba u-aplayile
wagcwalisa ifomu
hayi ukuthi
uhamba wocela impuphu
exactly hayi ukuthi uphuze ekhemisi ngensibonelo kahle ngiphuze ekhemisi impela uhlale khona nemthente ehlabisa mina uyabo imthente ehlabisa mina imthente ehlabisa mina iya ubani nomfana kaza uweza uyindodana kamama umama wethu lo osana kumhlabeni
umamthalaza
sengathi ngalala ngokuthula uyena owenza izinto laphayana uya-aplayele imtent ma uzubona imtent ihlabisa mina lapha nikhona and ayuthi ikhona mahhala lapha izokushaya futhi mawezela ngidabu izakushaya angidabu so manje angikwazi ukuphela leyo situation enjalo mina sengibhalanse nemthente umthente izongishaya yabo so umaskandi angi-aplayi nje kuona at all yabo uma ngi-aplaya ngayitshela ne-team yami ukuthi uma ngi-aplaya andi-aplayi intoni ngamaskandi ngoba zinokhona la samwe hama bezibe nomngane khona kanti yimi umnikazi wembongolo la yabo so ngi-aplaya-ke la sengiqophe khona ama-record of the year angithi yabona so la kuma-metro-ke nakhona ngi-aplaye kanjalo hayi ukuthi ngi-aplaye ngi-aplaye kanjalo angazi kwenzeke njani angidingi impendulo kwamanje because vele manje bangibhukha last year bangikhokhela kahle ngaze ngakwazi ukubuyisela no-40,000 lowa la Rick Ross uthi u-Rick Ross uzongixhaphaza abanamahloni labantu bazothi bafuna 40,000 wabo ebengibhukhile u-40,000 la eThekwini ngawu-transfer uyabona angiyanga ku-Rick Ross nje ngoba
ngangiyoqouhlonipha u-Metro FM Music Awards embombela
wahlonipheka futhi bajabula abantu kwaba yinto enkulu
waphefoma ngisho Sunday kwi-Lovers yamametro
ngaphefoma twice yabo so angikwazi ukunga-appreciate mina ama-metro ukuthi njengoba ngi-aplayile kwebinye imikhakha le kwenzakaleni angifuni ukwazi angiyidinga impendulo kodwa engifuna ukucacisa benga-aplayanga ngumaskandi kodwa futhi ngoba sekwenzekile kwenzekile nobhuti ngokwesigaba sakhe sokuba inkosi yamabhinca useshilo ukuthi akafisi ukuthi uMaskandi masungena kuma metro uhlonishwele phansi kwehlahla awuhlonishwele endlini uyabo njengayo yonke eminye imiculo ekhona akungabi sengathi khona ukwenzelela amapiano afikile sawavuma asikaze siwaphike uyabo kwafika negqomu o DJ othira asikaze siphike leyo nto leyo yonke leso simo esinjalo so nathi singuMaskandi mase kuyisikhathi sethu asingena endlini phela uMaskandi utholakale kukhona la kubanga khona nalokuzana no sticks labafana amagama abangu angibazi labafana o Kelvin Momo lona kona lona uvele kwa wadlula inkanyamba ezivet uba
hayi inkanyamba yena yasethekwini le ngisuke eLimpopo ngqoke ke yabona sasiphepha bafowethu asiklerishe lo president sekudume lento yesiphepho esenzeke eFoot Park akusona sasethekwini sasiphepho umfana phela unayo imkhube yokuthi akafiki kuma event yabo ucasula abantu abaningi ama promoter uKelvin Momo ukuthi uvele abhuke
akafiki Kelvin Momo muphi lo wakangivimba kunombolo 1
ngoke lo banga naye lo bangana kakhulu wani
namanje angimazi lo Kelvin Momo usho aqhamuka la
so leza seLimpopo ageje ama eventers aveza umsenda ngeZulu phela izulu eLimpopo 5 rand albizi
ayingcono ngoba
umsenda lafika ethekwini
khamela sekuhuwe lo obhekene neLimpopo mina ngizashoshwana sibangishaya no papa bake
nibakekhwa
president yazi ibalekile into siqondisa ukuthi lelazulu elimosha umcimbi kaKelvin Momo ePeople's Park akulona izulu laseThekwini iqondise lento president yabona lelazulu mina ngiyalazulu laseLimpopo ngisebenza kakhulu eLimpopo yabo lelazulu leli beliqonde kuKelvin Momo ejezele izono zakhe zokungahamba ama event abantu bemkhokhelila vele angafiki udume ngale yonto yabo
ngibonileke
la iLimpopo vele athi Zulu two ithonedo
mamani bafethu ngicela ukuthi in our conclusion sibonga kakhulu kuNkosi Masikandi umlando omuhle nokubeka kwakho ukuthi sifike kanjani lasikhona
yes
owesibili mina ngihlala ngisho sakulala nje ukuthi ngifana nomuntu nokuphinda ngene wathi ungadakwanga igama elithi freedom ngo-1994 wabheka ukuthi ubukhosi buzuzana kule freedom buzohlonipheka kanjani uthi emangabe uqeda ukuhlonipheka kubukhosi wayesevuma at the eve of ama election ingakho inkathi ayafakwa ngeTPEX lapha inkatha was different kwi ballot paper ngeke uthi umntwana waphinda ngene was super enough ukuthi abheke ukuthi i democracy yini i freedom yini ayiyona inkululeko mangabe abantu bakithi ubukhosi bakithi bungahloniphekile wa pressurizer o de Klerk wa pressurizer u Mandela wathi wa pressurizer uthi bonke abantu ababe lapha kwilokhunjana kwi-cabinet yokunegotiate kwakwezwe kwi-pass over emveni kwalokho bavuma yingakho isilo sethu thina lakwaZulu bathe noma bembribe ukuthi ezinye izilo seyivumile wathi cha and then konke kwahamba kahle ngo-1994 into efanayo nangesikhathi ushaka esikolweni sakhe kwakhangela amakengana ngasele khujaneni ngase King Edward lapha isibhedlela white flu khangele amakengane lezo zitha amakengane izitha lezo zitha izona namhlanje iphethe umlando kaShaka ngoba zafika nama camera ingakho kuno season 1 season 2 Shaka ilembe kunemove ebizothiwa Shaka ilembe ngenxa yokuthi kwafika belungu agwaza amakhagazi ethi naba sibefikile egwaza amakhagazi kodwa wayengaqondile ukuthi akafuni into enhle nami ke njengopresident wamabhinca into enhle ngiyithanda into enhle kodwa ngikwazi mina ukuthi ngibe umholi ngimphambi kwenu bomaskandi ngimphambi kwenu mabhinca bese ningijaja ngokuthi mina saba ngalawo intombi ungijaje ngokuthi mina saselusa nawe wakwangishaya ikhanda lopha manje la sikhuluma ngokuphathwa kwezwe futhi transformation mayenzeka ayenzeke fairly ingakho uyikhasa no Metro FM and SABC sibabhalelile njengo president wamabhinca ukuthi abayibukisise lento bavuma futhi ukuthi impela wazothi uphanda stage weMetro FM i-transformation sikade siyiqalile sibiza umthandeni sabiza amabhinca embombela kwafike kwachaza inkundla no Big Zulu no Lwandle Nkulu leyo nto leyo iyodwa ibikhombisa ukuthi vele siyiMetro FM siyiSABC we want transformation
asibashayela izandla bafethu
endikule transformation ke ngithi ke mina ukungamukela kwabo ngokama email nangokwama conference meeting on call
yes
nokung acknowledge kwabo njengomongameli nomphathi phinde futhi besho ukuthi iikhasa so ubamba umhlangano nabo baxoxa nabo ngoba kunabantu abanje ngosijava abengenomculo ongenagama no Big Zulu abanomcubo ongenajenda kodwa bonke laba bantu bayini na bangamabhinca why thina we categorize njenge genre falling under traditional music yabona because wofanele be apply kuma award bathiwa baqula into nje engaziyo ukuthi yini yabona kodwa namhlanje one of the days ulokhunjana usijaba wawina ama award beyond everyone same thing applies ku Sahara from Eastern Cape wawina ama award eshayisiginci le nto leyo iyasho ukuthi i transformation is now time njengomongameli ngithi mina the day of amabhinca and as I'm standing here today yes. I want to declare ukuthi yes. The Bhinca Nation and the Bhinca people and music at large is free ngithi bonke umuntu akathenga ithikithi ayikuma Metro FM Music Awards at the eve of awards ceremony and even prior before that we will discuss these issues and we will engage with them and discussing the transformation at the fullest capacity. I told SAPC directly that they must never treat me as their ex-employee. I am the leader. I was born a leader. And they've respected that and I also respect them. Can we march together to free our nation? Because our Bhinca Nation and our platforms yes. are the most popular platform like Afrobeats in Africa from Fela Kuti that is popularizing everywhere in the world. There's no festival, any corner of the world, you find Afrobeats. Afrobeats is the sound of the world right now. Mm-hmm. Can we make Maskandi a sound of Africa? And side of the world in my wash as a president.
Ngicela ukuthi as a president ikulethe show very powerful njengoba silana singabahleli bomcimbi ama Metro FM Awards azobe esethekwini ngomhla ka 25 April eMoses Mabhida People's Park besiphatheke kabi kakhulu president ngoba umholi wethu ukuthi upresident hawo inkosi yami wathi nje hayibo lento enziwa ngama Metro ayilungile kanti njengoba inkosi uMaskandi sikhulumile ukuthi uMaskandi is not just umusic kodwa ufana ne country music leko America kuthina uyabo it's a very special genre uyabo and umculo uMaskandi akona umculo nje kuphela kodwa uyithuluzi elithize lokudlulisa ama message kwi population ekuyona enkulu kakhulu eSouth Africa okuyi population yamaZulu yabo so kubalekile bafethu ukuthi uMaskandi singawu treat njengomculo kuphela kodwa uMaskandi is a unifier you know kaZulu you know because into ebalekile labafethu ukuthi siunderstand ukuthi uMetro FM udlale uMaskandi is something very big because amaphakethe oMaskandi azogcwala manje uyabo njoba esho nje president ukuthi kuswaliwa manje ukuthi iplaylist iyande ibe khona omthandeni have played a very big role in making sure ukuthi ievolution kaMaskandi ngamaamazi uguquko ayikho into enga evolve bafowethu uyabo so kuyichilo futhi kuyibhadi kuyidemon ukuthi kube nabantu abathi hayilenda kuyona uMaskandi wangempeli lo in everything evolves in life evolution ibalekile ndo omthandeni sebenzile ke leyo nto izosizani ukuthi nomuntu oseAmerica nomuntu okubukuphi awamkele kalulu uMaskandi ngoba manje usushuniwe umnandi ama 2000 bafethu ngeke agide ngathi manje kwenziwani
qhawelami usuxoxeka kakhulu nino buti upresident bafethu siya vumelana ngokuthi ama Metro Awards
arathi siyawathanda singamabhinqa siyawemukela kwana uMetro FM siyawuthanda soqala solalela manje noma begwidiza bevethe zisulu solalela ngoba sinakho ukuthi ngihle ingene yakithi so nje siya sivula inhliziyo siyawemukela futhi siyasimisela ngokusebenza ngokukhulu uhlonipheke kuthenini sisebenzisana nabo ngenhlonipho siba khombisa lokho esakhuliswa ngakho emakhaya inhlonipho umsizwa bethu lo
besikha nami bavuma ukuthi badlale noma yini ngoba phela bafethu asingasho ukuthi uMaskandi uyafana wonke uMaskandi oyisihulisi bafethu ohluzekile okhuluma kahle angeke badlale yonke into bafethu ayikhona into ezwayo nje
mina uyazi ukuthi uyazi ukuthi
ayi
uyazi ukuthi sekwasho enye ingane mangikhiphe album ngeke nguye uMaskandi uMaskandi ngisazoshaya kunamahawu ingoma zomsizwa laphana phele leyo nto lephela yimina loyo uyabo lokho engiyeke lokho kodwa leya ilena ezihulisi nawe ngiyeke ngoba sekuyinto eyihlonzile sekwe ngisho ngahamba emhlabeni kuseko isingenye yezinto esengosala ngikhunjulwa ngaze emlandweni ngoba lento kaMaskandi ngizodlula vele kuyona ngikhiqiza ama artists amaninga abukele kumina naphili istayela sami namanje mawuthi yabheka wonke amamilioni nakhona abantu abashaya ezihulisi
Welcome
John. Kunengane kunenye kunenye into engingayizwa ngenye ingane uyabo. Ngizothi ingane ngoba umuntu ofunda isikole ubhilonga vele lapho kube nengane. Izingane zithi izingane budi siyayithanda SK style lesi osiqhamukele nazo. Sokushaya ingoma nje uvele usho something ne beat yakho ibe mnandi. Ingoma emnandi bese siyawazi ukuthi sijabule sibhiyoze. Yithi lengane lena ingane lezi angithi ngiqale lapho kuma activations. Zingane lezi sema university. Yithi ekhaya angizikwazi ukumela lento ukuthi ekhaya ngiyalawumalume. Ngiyalawubaba. Ngiyalawugogo. Ngiyalawumkhulu. Wasekhakoma umkhulu ugogo wasekhakoma. Nathi artist manje fanele sijabule uzosiyala futhi estage sizojabula sesiyalo ngomculi manje uMaskandi manje uyagida uthi mntanami kubalekile
hawu ehlale khama ehlama
la yini boring mos yabona ngizoli boring mos ngoba nje le nto le ijabule sizoyalwa kuwe futhi manje sizizwe happy ke manje sizikwi bash yabo sikwi bash kuya ngene Paris siya khama izinto mina mntanami khula kakhulu sokuncane khula mntanami yabona sengiphuyisho so
okay
asikwazi ukucula uMaskandi njalo forever ifuture ikusasa la Maskandi liyihulisi and lokho njengamanje ngiyakuendosa futhi ngikhipha ama blessings kuleyo nto leyo ukuthi ifuture kamaculo kaMaskandi kuzoba ihulisi ngoba nathi asiculi njengomfazi omnyama kodwa ingoma zomfazi omnyama izona ivusa usinga uma kwani nje umfazi omnyama Mama ubheke inkomo zami ngisebenzile. Singasukuma sonke lapha sigide, uyabo. Nongakwazi ukugida ngaphambana imlenze khona la, uyabo. Ngamablok amakhulu.
Njengoba future yesinguni nesibhi nozulu kungamabhinci. Mfowethu, esesigoqo mhla kababa emthandeni siyabonga Nkosi uMaskandi, nginomuzo ogcina ngizobuza kuwena kodwa ngicela ukuya ngapha. Uyaqinisekisa njengamahleli bemcimbi siphelele emfoko amakhoba ngoba sesikhathele lento yokubona osaliwa belala namagitha ngoma ngama advance emgwaqeni. Ngine siqiniseke ukuthi umfowethu ngapha umfowethu uMthandeni amagigi awathola ene rider enhle ehlobisiwe enamahini sinawo yonke into uwathola mangabe wa bookhe through umoma hu noma mporisa la emabhinqeni we are not respected kodwa uthola ukuthi eke bahambile ba mawunga tshotshi proposal yomgcineka uzothola ukuthi kubaliwe lapho ukuthi uzolala la namagitha ngomangaka eke i rider yakhe ithini and transporting hotels and flights kodwa uthola ukuthi akho ngisho yodwa yathi sika Maskandi amabhinqa ami azogibela iBanoi bonke bayifikele ngoba bakhuliswa ngenhlonipho inhlonipho is to bow ubhawela ngisho into eyinonsense ngisho ubuqhawe bakho ngoba sikhule sigida ingoma sasa ukuthi thina lento siyenzela ukuthi siyithina sikakhohlwa obuthina kodwa namhlanje isiyibusiness mayisiyibusiness akudli abanika sibaqala kodwa manje sibonakala nje abafuthi becobezela nje behle benyuka nebathu mfowethu ngathi from now onwards njoba sengivumile nami ukuthi awaqhubeka amamethu awathenga amathikiti ngabe amabhinqa am I going to give them the dignity they deserve
macingwane ngoba igama le company lisho nje executive concert sesihlele kakhulu imicimbi and kuyo le micimbi esihlelayo siyaye seze show ukuthi abaculi sibathritha ngendlela efanayo
yeah
labaculi abaculi maskandi akufuneka behluke kakhulu kunalabaculi abaculi amanye ama genre
yeah
umculi kamaskandi fanele be ne rider mayine rider siyamnike rider yakhe sam transport amakufanele njengamanje ngoba sihlela nje le micimbi le emkhulu kangaka wa Metro FM kuyaqala ukuthi kube nabaculi abangaka baka maskandi kuyaqala emlandweni kuyaqala nje ukuthi Metro FM ube nabaculi abangaka khona bazo perform eICC khona bazo be perform eMoses Mabhida ngomhla ka 2025 baningi khona ofeza khona umthandeni khona okhuzani baningi so omafikizolo sibathritha ngendlela eyodwa ngoba siyayibona lento yabo sifuna futhi ukuthi izwe lifinyelele kulazini iqiniso ukuthi amabhinqa akuyona into yokudlala and kufanele bewathathe serious kunalokho macingwane sibuka ukuthi kusifanele ukuthi njengoba ususukube kangaka usukumela amabhinqa uMetro fethu wenza into enhle kabi mawungathi uyaphuma nje la imoto yakho uzoyibona ngendlela ebrand engayo ibrand njengeyithawula lakho lamabhinqa uyabo babona ubukhulu bamabhinqa nokuthi lento yamabhinqa inkulu kangakanani futhi ibheke iphi so asikwazi ke nathi ukuthula ke macingwane sithe basibonisana la ezikhampani sathi njengoba usukhulumile macingwane socela ukuthi sikunike amathikiti so wathenga thina siwanike wena ukuthi ukwazi ukunika amabhinqa ngendlela esi appreciate ngayo ukuthi siyaba recognize and siyafisa ukuthi bebe yingxenye lemicimbi yebo so wathenga amathikiti sikunike abantu mabe bahlangana nje nemoto yakho njengoba ibrandiwe nje nawe ukuyo lapha omthandeni bayavela bonke abantu bayavela bazobe kusemcimbini mabe bayibona nje bekumise ubanike ithikiti lawo mathikiti siwakhokhela thini uyabona sifuna ukuveza ukuthi amabhinqa siwanakekela kangakanani and sinendaba kangakanani nawe uyebo lonto
ukeda nje kuleyo nto mhlawumbe ngeyiphi ikhati so i-event ya this time bijwayele ngokuthi after party yoni after party manje izoqala ngo 1 emini namukelekile nonke kuzoba khona ukudla khona yonke into amabhinqa wafike bakwethu kubalekile ukuthi sizomixa namanye ama cultures nabanye abantu abantu bamapiano i-lay queen izobe zikhona amabhinqa ngiyantshela ke faka no Brentwood nginiphathele i-lay queen yabo i-lay queen izobe zilapha from exen ngo 1 uma usukhathele uhamba ekhaya ngo 5 izongena enye shift bangena abanye abantu abazoyithatha lapho iziyovalwa ekseni so it's a day to night event mabhinqa wozani bafethu uhlanganyela njengoba umthandeni sebelivulile ithuba lokuthi uMaskandi udlale namapiano no Afrotech o Black Coffee nobani sithi ke manje umhlaba wonke uZulu wonke uKZN ne South Africa uzuzohlangana emabhida ke manje simixe la culture bafethu si celebrate kube mnandi hallelujah
thank you very much siyabonga kakhulu siya appreciate insizwa zakithi busilekelelile ukuthi singamabhinqa sithi masikhula kule generation yethu abanye beyikoleni befunde befundela imkhakhethize njengoba njengamanje ninama company athize akwazi nanokuthi ni host and even nama event ngoba bengeke nibe nomuzwa ukucaba ngalokho ningewona amabhinqa
kunjalo
ngiyacabanga ukuthi insizwa zakithi no ukuba ibhinqa khona ukufaka ubrand kuphela noma ukubhinqa ibheshu kodwa ukwazi ukukhuliseka emakhaya wazi ukweluza wazi ukuthi khona inkomo la khona imbuzi la khona amankonyane la khona ini la kukhona abazali labahlonishwa ngokwegaba zabo khona ubaba omdala khona ubaba omncane futhi ubaba umzala kuyena lo wasegcekini kuphela wonke umuntu okhona endaweni olingana okuyi age kababa wakho noma kamama wakho umama wakho lonto leyo ke izala ibhinqa lokho esenikhona bafuyile season ikhuluma izinto ezinhle kangaka kuma mesho awathi nize nifike khona nihle nama event sinifisela inhlanhla ngathi ngaqhubeka umse ukusebenza kwenu nithole ngisha amanye ama tender noma ko Cape Town uze sikwazi ukwengena nakhona even overseas worldwide uyabona ungathi uma ngisho njalo
nange sithi worldwide
ubantu usachaza nje le nto enkaka ama tickets e VIP ase sold out and ekune show ukuthi u 80% abathenga ama tickets amabhinqa
vele
ngi I'm 100% sure ngale nto uyabo ngoba laba bantu bayayithanda into enhle futhi bayayazi into enhle ingakho sobabona bekhona la uyabona kunjalo nje
bayamthanda futhi umuntu obahloniphayo abanika inhlonipho yabona amabhinqa nje nawasinika inhlonipho sikuthatha sikubeke lapha ingakho mawuzothi uyabuka kube lumo mawufika ukukhuluma isingisi abelunga bakuthathi serious bakulalela nje noma uyasibheda noma ngabe usisho kahle kodwa kuthina abantu abamnyama basemakhaya singamathina amabhinci. Umlungu meka nje, kunjani mfethu? Uyabona? Siyajabula ukuthi hey ukhuluma isiZulu. Yabo kuba into yabo. Ukhuluma isiZulu so manje
siyathanda.
Siyakuthanda ukuhlonishwa. Lokho enikwenzayo.
Hayi nokuthi unjani ukuthi injani mfethu?
Sengathi
ushiye ubuze isha.
Unjani mfethu? Uyabona? Bese siyajabula nje ukuthi ukhuluma isiZulu nje. So nani bafowethu indlela elisihloniphe ngayo. Siwumasikandi ke singamabhinca futhi as a whole. Nanokuthi nani niyazi futhi ukuthi amabhinca abantu abanjani badinga ini. Badinga labo ukuthithwa njengabantu bonke. Lokho nje siyabonga kakhulu bafowethu ngakho sininika nezibusise ngathi yonke into eniyenza bafowethu ingaphumela buphumelela kwini emsebenzini wenu. Nokukhula kwenu, ukukhula kwethu ngoba nizohlala nesiphathi njengobasketi kanje ningena nathi endaweni la ningena khona nathi siyangena.
Awusibonga kakhulu. Impothu ngicela ungene ngale u1 minute nje khona into ebengifuna ukuthi ekuyikhulunywe ngongela sihlala lapha mfowethu lapha. Yebo. Hayi mfowethu. Yebo. Sibambane manje lapha le nje. 1 minute. Kusekhona nje inkosi yomasikandi
nawo.
Ya noma ungaba khona phela kulungile.
Okay.
Yebo. Bafowethu mthandeni mfowethu. Kukhona into la khona into eshilo wathi mfowethu loluhlelo aliveze ubuthina ubuhle bethu nokuhlambalazeka kwethu nokubeka kabi kwethu. Kodwa uthola ukuthi umlando wethu sihlonza njengamabhinqa nje isizwe samaZulu. Njengabantu abangafundile abayidravela ama taxi abanenkani abangamlalela omunye umuntu abadubula abayizinkabi nani 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 umfowethu lo udonse iminyaka ejele ngesigaba sobunkabi ngesigaba sokubethoni uphuma kudile kajele ngesigaba se amrobali eningi yayenzeka empilweni kodwa wasefunda kuningi wayese ethi mase phumile ejele wayese inikele emphakathini ukuthi alokhu nje ngakho ke bengithi akabe ngimintroduce okwamanje ngenxa yokuthi batholakala labo abantu belalela umasikandi batholakala bagqoka njengathi betholakala ebugebengwini batholakala bebamba imoto zemali batholakala bengifuna ukusebenza batholakala le nto leyo
sihlabalaza semabhi betholakala begida ingoma ejele
yebo mfowethu so manje uma kukhona oyedwa wabo bafowethu osejezile waphuma wayenza isifundo ngizohlangana nensizwa obabuthwala ngesontelizayo naye uzoba khona kodwa bengithi kokwamanje akazi introduce ukuthi sikhulume nemboni yamatekisi yobuthe ukuphila kwethu asikuveza konke la kwibhinqa nation ngithi mfowethu ishow elandelayo izoba ihambisana nomfowethu nobabuthwala ematekisini nobaba umfowethu lo omathula nomfowethu umavava embonini yamatekisi bekwazi ukuthi kubekakala ukuthi yini thina sibonakala njengabantu abayi source of crime
yes
eningizimu Afrika kodwa lawo abantu balalela umculo wethu bawuzethula umntaka babo bafuna
asibonge ithuba ngibingelele awungijene igama le podcast
Bingxa Nation,
thank you so much.
Yeah.
No, ngiyabonga kakhulu mfowethu Macingwane president wamabhinqa ne-team yakho yonke osebenza nayo. Ngiyajabula nje ukuthi ngishere ile kungani i-podium nomfowethu Manqele. Besimlala kakhulu esahluma. Akekho umuntu owayazi. Ngicabanga ukuthi mhlambe abazobebuka le podcast namhlanje bazothi hawu uMandla useshera ipulo khona inkundla uyishera noManqele uyishera no khona no President Mabhinqa. Nawo President Mabhinqa besiloku simlandela. Now igama nguMandla ngingawabuthelezi kwaceza egazini mangisekhaya nje siyabukwana nenye inkunzi lapha. Yes, ama-artist amaningi siyabonga ukuthi uMasikandi sinophamisa futhi nawe ubeka la ukhona njengamanje. UMasikandi njengamanje is very welcome to endaweni eyiningi. Ngithenga uMandla ngiwabuthelezi, ngiqhamuka nje emakhaya. Ngakhulu le makhaya futhi kakhulu. Bayangazi-ke abanye ngigudi nangapha. Yini ngisho njalo, uma ukhulule emakhaya.
Kubumbeni ipapa.
Yeah. Kubumbeni ipapa.
Fihle inzima.
Uyabona manje. Asibonge ithuba President Mabhinqa. Abantu abaningi babetshela ukuthi mangabe ulahlekelwa i-career ababetshela nje i-career yabona they were not thinking ukuthi uzoqhamuka osunga lendlela umuntu ngeke uzumconfirm mfowethu amazulu uwamelile wawamele endaweni esikhunjeni ngokuthi mawuthi uyabheka kufuze abesimelwe abantu abathile bebengaphambi kwakho but abakwazanga ukwenza yes kwangekona okwabo kubo kwakho uwamelile amazulu wawamela amaciko acula umaskandi wasimela isizulu ngiyakhumbula nje I think it was 2004 or ngapha kwawo wawuye phesheya uyokhuluma ngomlando kaZulu so mangibheke emuva la
ungilalela ungaphakathi wasungaphakathi
awu ngase ngingaphakathi kudala mina ubusha bami ngiqedejele mina ngiboshwe ngina 19 ngagwetshwa ngina 21 u 56 years ngahlala ngaphakathi ngithese ngo 2014 ilukhona inkantolo yase i full bench yase lukhona yase Bloemfontein yangehlisela u 20 years yathi angisana no 36 years kanti vele sengizophuma ngahlala 16 years full ebhantshini ibhantshini udonsa 16 years good 16 years so ayikho into engiyaziyo ngaphandle engingahlambe eyobusha kunithiwa youthhood and stuff yabona ngoba ubusha bamonke ngiqede ngaphakathi ejele ngiphume sengine 36 years ngiphume ejele ayikho into enhle ngejele ngalesa sikhathi lesa ngangicabanga ukuthi ngihlakaniphile ngiyazi yes ngangifuna imali into yenze ngathi mhlawumbe thina sibonana njengabantu engathi banodlame and stuff ipressure esikhule ngaphansi kwayo emakhaya sometimes ngenxa yobaba ukuthatha kwabo isithembu noma mhlawumbe ubaba ekhona egcekeni ubaba physically kodwa kuwena ngaphakathi ngokwecharacter angabibikho unaye ubaba uhlele egcekeni mina akashadanga mama ngikhwelela ekhaya kodwa yabona angilazi nje ikhopha likamalume lwa kanjani yabona ubaba ngiyakhumbula ngigeza kwafika umamncane then ubaba wafocusa kumamncane nezingane zakhe because ngangingane yentombi angiyazi character kababa eseba ubaba ngaphakathi enhlizweni ekhona physical egcekeni
mfowethu bengifuna uzogabisa kanya kwethu
yes
naye inkosi yomasikandi nabo bafowethu bengifuna uzogabisa
ngicela ukuqedela bese uya usugabisa ngicela ukugabisa ukugcina
gabisa ukugcina bese uzoba ngoba ngihamba nawe ngiyegoli
shayeze kuwa
ngihamba nawe uyegoli yonke lento oyishoyo nje uzoyivuthi uyiqala phansi egoli kodwa la izovela kwishow ivezele ukuthi siyagabisa ngoba ngiyithatha very serious into eyona ngoba sikhathele inhlamba emabhincini sithukele ubala yabona mfowethu lomlando othola ujuice bengifuna ukuthi ugabise ngoba ejele nicadlala umasikandi nisina ingoma nibizwa ngamabhinca yonke njengale funa mina nje umongameli ngikwazi ukuyibamba zonke inhlangothi ngibambe uMandela o 27 years ngibambe nawo amabhantiti angaphandle yabona abambe inkunzi yabulaza awangaboshwa ngibambe so ngikwazi ukuthi ngiyibuke lento mfowethu umsoco uphethe ujulile sahlangana nawe mfowethu ngikade ngikubonile la ngubone khona kodwa ngayijulela into nawe phakathi ngoba inhloso yami ukuthi lesi sizwe ngelinye ilanga sibe isizwe sepeace sojule inyosi
Sibonge macingwane angibonga kakhulu ithuba kule podcast enginikezwe lona I've been working with other podcasts but ngicela ukuthi kuleli ngibonge specifically and specially for ukuthi ngirecognize umuntu njengawe mfowethu kimina ngikubona kuyithuba elikhulu and ngizibona ngiya somewhere angazi nini kodwa ngizibona ngiya somewhere ngoba abantu bebengibambile I think bebengibambile but mhlambe bebengekho capable ukungibamba inkosi kaMasikandi Hayi lelo mfowethu asilihlonizi lelo inkosi kaMasikandi uMasikandi wakho usexy uyadlalwa endaweni eningi hayi kumele
sikhulu uMasikandi
uyabona manje uMasikandi wakhe manje not yena as a person
bala lo mntu uphuma ejele uphuma ejele lo mntu uzothi uMasikandi usexy
no ngithe uMasikandi wakhe angisho ukuthi yena as a person usexy ngifuna sifunde ukuhlukanisa ngiyazi into esingisi yabo uMasikandi wakhe okusho ukuthi uyakwazi ukungena ebantwini it's a music that is fine ukuthi ngangena ebantwini bakule generation yamanje even in the future generation uMasikandi wakhe will just go through ukubona and they will accept it and futhi qhubeka mfethu yangicaswa into uma ubhalela lapha epageini lakho ngilapha epageini ukuthi ingoma yakho zikhona umuntu oreportile something like engathi ziyabakhuba That was a generous nje jealous or sabotage and I was very very bitter ukuthi how lo mntu lo siyawulalela kanjani sibheke ukuthi uyakhipha how hayi ngabuye ngathi no, but it's fine, sizokulandela. La uthola khona khona kumculo wakho sizokulandela. Angithengi ubusa, kungcono ba siqala namhlanje ubona physically. Usondelana akazungifaka iqhathe ekhikini. Umusic wakho mfethu umnandi unamandla. Umasikandi wokuqala ukulwa nenkampani, ithi inkampani ayikubuyisela izinto zakho kulokhiya. Lapho nanixabane khona ngazi kwakuyiphi inkampani ikuthidla amandla akho. You are the first Maskandi, bengikulandela mina kakhulu namanje ngisakulandela. You are the first Maskandi umuntu, just imagine a Zulu boy from a deep rural le ehluhluwe
emdletsheni
ukuthi alo necompany ay challenge company, then the company thiwa I am refund the back emkolota khona lo muntu uclean into ayishoyo my present evidence yakhe ibonakala ukuthi i clean and the company yone bizam kumroba. Abantu abafuna ukusho leyo nto leyo, instead bafuna abantu bakutalaphe then looking ama credentials lekho into ama credentials manje sibheke ukuthi lo muntu usuke kuphi waze wafika kuphi njenganamhlanje kubali lokuningi njenganamhlanje you are so strong you are still pushing umuntu ongakubona ukuthi uyaphusha hayi ukuthi unani ubole nje ngaphakathi udlala into uthi jealous ngumandla ngikhona kule podcast ngiyabonga ubhuti ungizwe ungivonele le ntambama izolo wathi angisuke la ngikhona ngisuke le northern KZN le ngenza khona security ngasuka ebusuku akuthi angucebe kodwa ngicebe ngelilanga ngafika la ifoni yakhe icimila ngisamtholi but ubenginikezile imali ukuthi ngibhuke inkosi yami ayingibhukile buti ngalala ngavuka ekseni ngakuthinta futhi ngathi ngiyazi ukuthi umuntu ohlala ubhizi ubudungisa voluntarily angisowa ngiyami imali he paid from his own pocket ukuthi mandla woza ngiyakudinga
akubona ma respect. Don't worry, he's got man, he's loaded.
This guy has got man. Now I can see.
Don't even worry about it.
Ike engiyithole kuya kaze ngiyithole kwenye indawo uyabona
yazi ke thi uyazi ukuthi lensizwa macingwane ngoba ubushilo ukuthi ayigabise lensizwa ingenza ngifila emotional.
Yeah.
Kunento engiyisho uma ngiyibonga lapha ngomsizo wami nje nami ngibuka ukuthi kunezinto esengizenzila ezehlula ubaba nezinto akababa ngayihlula ekamkhulu ngayihlula
ikhona ingoma futhisho njalo
ngayihlula kangangoba mina lokho akuthi ubaba ngeke akwenze uyoza hamba emhlabeni angakwenzanga kodwa mina ngikwenzile ngiyangithi ke ngangifisa ukuba nje mase ngimtala kungizisa ubuhlungu ukuthola umfowethu owangena ejele ena 19 years
16
and 19 years
engakwetsha ngena 21
ngakwetsha na 21
ngihlala 16 years
kungizwisa ubuhlungu kanga ngoba ngiyabuka ukuthi lo mfowethu lo shuthi akabanga nale feeling yithu ukuthi ngifuna uba nje mase ngimdala ngifuna uba nale moto shuthi nje ngesingaye khane zoqala manje ngoba esephumile ezothi mase ngimdala kuzoba kanje leyo mpilo leyo ayimnanda ngifisele umuntu mina ngifela emotional mina okwamu ukulunga abantu babedideke ngoba sinomsizo ezinye izinto siyikhuluma ngomsizo sihlaphaze nani nani kodwa ubuntu sinabo babazi nokujula nokukholwa thina lokho kuthiwa amakholwa ayesontweni every day thina singayesontweni abazi abantu ukuthi sikholwa kangakanani bagcine bekumsizo nje nokucula iMaskandi nokuba ngumfana nje uyabona kodwa lento eshiwo ubhuti la angimazi ngiyaqala ukumbona kodwa ingithinte kakhulu futhi mangathi ngiyabuka inkulumo yakhe azoba nayo enzoba nayo macingwane izothinta imvelo yonke khona amagama
ongithinta kudala khona amashandela azothi number ka save
khona amagama washilo mfowethu uthi ezinye izinto ezenza ukuthi ugcine uphume esandleni empilweni hayi ngoba usungakhulekisekanga ngoba usuke udale ngokonakala umntwana onakele incindezi siba nayo emakhaya ezinye ingane mayigqoyite kule dikisi wena unalo ezinye ingane mayekuthi izile roll on wena unayo roll on
mayithi yakhe ngayisa
kayasheshela
ikhophala kayisa kalazi
ngaleso sikhathi umuhle olimini unesoka uyakwazi ukukhuluma uncenga intombi iziqoma ikuthande ngendlela okhuluma ngayo nangendlela yokuthi oyiyona nje ukuthi umfana kodwa izinto awafford kuba nentombi kodwa futhi ontanga yakho abakhuliswa abanakelwa abazali babo ba afford ba nentombi be afford kodwa bazishimane kahlahle kunawe incindezwe bakhona emfaneni emntwaneni mayisakhula nani nani siyayazi lonto le lento lena inkunzi futhi le le nje ichazayo angizile cha angizile ukuzochaza ngami la ngathi i platform yase
washo baba
ah yeah umavavana hayi
awona ngikhona la sebetheni
wenzani yena ufihlelana kwakhe
hayi washo
njengoba iphathi 38 elishiselwe nje ethele shiselwe
ngabezana wathi wena wakhipha futhi
wakhipha
lapha wakhipha stoxini lapha sekonakele lapha wafika le ndlu nabagiphe estoxini uthi uthi omncane ongangothi lokuvungula ithi big
kodwa angiginqi ndoda angayithwala phela
umka uyakutshela yena uthi samkhipha lapha la seku
cha ngilapho ngabacingwane uxolo kunezinye izinto engawudinga umphakathi njengamanje ngiklini njengamanje angikho kumadlangadlanga madlangadlanga commission
hayi ngiyayifuna ibhinqa commission hey mina ibhinqa commission mani ngoba ngizophatha nje mina ngiyoqala ilonje ibhinqa commission
so
ngoba kuningi basho laphi la hoye mayi
ukuvoza lungene kanjani
ngiyakutshena akudlalwa la
maso uqala lo bhinqa commission oyishoyo usitshele ukuthi ugovozile ungena kanjani emsakazweni njengoba nidlala ugovozile
yebo soqala lapho siqale kuyo yonke into no
sizosofika
ukuthi
nisho ukuthi
washo napho siqiniseke
fake namatshontsho
isho ukuthi why kwakunentshontsho akukwazi ugovozile ungena kanjani lokho nesibelesele ngogovozile Man, ngempela
ngaphakathi. Ha, wayisebenza kwaSkol.
Yini wam support manje?
Man. Ha, wayisebenza.
Wasikusho kwazi ngisho ayito khona.
Kodwa yasi.
Bonke umasikandi wazi laba dawu.
Ngoba nami ngithukele.
Abantu
kozo masikandi.
Ha, engingakusho nje ukuthi ugobathini.
Ngilahlekile.
Wayisebenza kwaSkol.
Cishe ngalahleka. Hayi, akuna nkinga mfowethu. Shuthi notification nje nje ayiti
Skol. Mana, uzoyewe. Uyebekitsha. Uhleka. Uzothatha isiphoso somsha. Uthegani?
Cha bekuyilokho ukuthi nje lensizwa ngifisela nje ukuphila nokuphepha engathi ngaze kufike isikhathi nosuku nikwazi ukuthi lensizwa ithathe ngoba abaningi abantu ezobalapha nami ngomunye wabo nami ngiyibuka futhi ngiyibuka leyo show
ngithi yakhe phela utayibhela ushito akavela
Hayi budishi manje
President
ngikhangile manje
cha asikhuluma into engekho yibona amathikiti akho lawa ozowapha abakhethekile kuwena from Metro FM Executive Concerts ngomhla ka 25 bafowethu asihlangane lapha kuzobe kumnandi kakhulu kunokudla kunayo yonke into uphathe ublanket uzobe uhlezi kahle kunama beer garden kunendawo zokuhlala uma uphethe camp chair ufike kodwa ungafiki necooler box enotshwala ufike nayo iempty ngoba yonke into izotholakala phakathi onke ama drinks niyazi ukuthi kuludume kakhulu ngokudla kumnandi yonke into yokudla izobe ikhona bafowethu asizeni so celebrator kube mnandi sihlanganisa uZulu njengoba udume ngodlame nje ayikho le yonto abekho abantu abanothando njengoZulu
hayi kodwa yabona ngiyaqala ukuthi shooter zabe insizwa mina shoot ngokushuta nje aphutshe ukuqobo eshoot editor
akuzethi
from Kabelo insizwa mfowethu siyabonga kakhulu futhi nawo mfowethu sobe sinawo ngoba unembeza wami ngathi inteke yabona nje bathi inteke mfowethu
nika ithikiti
la siyafana uzotholele executive kahle le
VIP sold out
no le executive vele le
njalo mbulu kunikeza nje
nika
ngakhule khule ayi sozomnika sazicabanga Ivela sisekhona
sizobathi akuna nkinga nje uzokhona nje yithi ke sikhona yithi ke sibhebhi ikati le ndawo abakhona babambe idla njengoba uzokhona nje la
yabona ngishabule
sizoba nawe
yabona ngathi iqhathele ukudla kuthatha
sizoba nawe
yabona ngathatha abantu abayizigebengo
lesha sizoba nawe
ngikho ngishabule
kanjani sibili lethemba nakwaba
uthi ebhaza
uthi kuyaphileka uyaphileka
mfowethu mhlambe sizivala president sesivala ngifuna ukuthi ngelinyilanga uhulumeni ngicela yeke ukuthi ngifike ngiboshwe ngihlala estoxini neyithupha ngigwetshwe ngilidonsela icala engilenzile sengiphumile sengingaphandle sekumele ngihlale 10 years before ngenze i-finger expansion lokuthi ukusula ithupha uyibona usugwetshwe kawo 3 asiwuthola umsebenzi ngenxa kahulumeni uhulumeni siyamcela ashintshe leya system yokuthi uma ngiboshwe phela ngalidonsela icala makuthiwa ngithola iparole mhlambe mangise lokungisasayina mhlambe singahlala ithupha but mawa ukuthi sengiqile ukusayina ithupha naza siphele ngikwazi ukuqasheka even kwi department yakhe uhulumeni
akuyi ngokuthi waboshelweni
akuyi ngokuthi waboshelweni noma wathi waboshelwa amaswidi uma ngabe unama records uhulumeni uthi wena nama records ukuthi wawuboshelwe i-theft noma i-shoplifting uhulumeni akamusi ukusibopha kanye
uyazi ukuthi le nto ayishoyo kahle hle sathe sinye isiboshwa ingcono lethiwa i-death penalty
kuna
lento eyenziwa uhulumeni ngoba uhulumeni ufike uthi usujezile aphinda futhi azokwenza akuphoqa ukuthi ubuyele ebugebengwini usungaphandle usuyimisele kungani kuthiwa i-correctional service if the service where you being corrected is not benefiting you when you are outside of the correctional service.
Uhulumeni is contradicting himself by applying that method ukuthi njengamanje I was sentenced then I'm done with my sentence but the finger the record are still hanging on my neck.
Mm.
That's wrong. Uhulumeni kumele aqala shintshe umqondo ukuthi isikole mina ngisiqedele ejele. Ngathi mangiqedile isikole ejele, ngenza idiploma ngaphakathi ejele. But uhulumeni akakwazi ungiqasha. Azongiqasha kanjani ama private companies mangabe uhulumeni othi ungikorrectile isimilo yena uqolo bakhe engidoubta.
Do you feel corrected?
I feel corrected. That's why I'm participating. Ushilo ukhona upresident wathi ngithemba ngiphuma ngayinikele emphakathini I'm participating doing all the good works trying to groom up abantu abancane ngibakhulise ukuthi I was like this I was corrected at your age
umngane ka Thabo Bester lo kodwa is far different is far different
uyenze different
hayi kahle kahle thapho phuma lapho
siyabonga
siyabonga bafowethu.